kuoneshe, usinigongeshe, usinikunjeshe, usinidondoshe, usinipeleke, usinichezeshe. Don't you feel connect? Na hiyo connection tujipambe tupendeze, jana tumekula na uzee. Usinipoteze, usinigombeze, tujipambe tupendeze, jana tumekula na uzee. Usinipoteze, usije kunipiga mawe.
Usini misuse, interfere private time na hu. Hatujalingi mambo, tunajalingi utu. Nani ya boma ni mama na baba ni huku. Mamlaka ya juhu kufollow follow you. Kaba kulia kushoto mimi na we kama kuu. Tuna cool, tukipool, tunapaju kwenye hile. Wanachubonga si we don't care. Tusha skenga ba stories za wungu za umbea. Ah, usije ukanipiga bao mama lao.
Tujipambe tupendeze, jana tumekula na uze. Sini poteze, sini gombeze. Oh, tujipambe tupendeze, jana tumekula na uze. Sini poteze, usije kunipiga bao.
Usinipige bao.
Sin hipótesis, sin ya un conopio.